and I bring repentance before the Lord because I've really fallen. I've fallen into sexual morality with God. He used to call us to his home and pray for us and anoint us the whole body. Alikuwa anatupaka mafuta mwili yote. Alikuwa ananipaka mafuta mwili yote. Nilikuwa na nguo alafu anatoa saidi ya juu, anateremsha kipande. Anatoa nguo yote. And I repent before the Lord, manake alikuwa ananipaka mwili yote bila nguo. Anapaka mpaka sehemu za siri. And I also repent before the Lord again. I also repent.